Dawladda dhexe ee Australia ayaa sheegtay in la xifdin doono macluumaadka dadka isdiiwaangeliyey xalay tirakoobkii la sameeyey. Senatorka madaxa bannaan ee Nick Senevan iyo senatarada Greenska Sarah Hanson ayaa codkooda ku taageeray kuwa ka walaacsan in privacy-gooda aan la shaacin ama aan si kale loo adeegsan. Xafiiska isdiiwaangelinta Australia ayaa qorsheynaya inay kaydiyaan macluumaadkan muddo 4 sano ah. Haddaba buuxinta tirakoobkan ayaa waxaa qasab ah in qofka uu macluumaadkiisa geliyo sida adreeskiisa iyo magaciisa oo dhammaystiran. Mudanaha madaxa bannaan ee aqalka sare ka tirsan ayaa sheegay in uu doonayo in wax laga beddelo shuruucda ah in magaca iyo adreeska qofka lagu buuxiyo isdiiwaangelintan.
This goes beyond anything that's been done requiring it of all Australians. It was trialled with very little consultation in the last census, and I should have been more aware of that. We're about 5% of Australians were tracked in this way, but now it involves all of us, and I think it's time to take a stand.
Tani waa mid looga baahan yahay dhammaan Australianka in la sameeyo, waayo horey ayaa loo tijaabiyey tirakoobkii hore la qaaday. Anigu waxaan ka warqabaa wax badan, 5% ayaa samaysay, laakiin hadda dhammaanteena way na saameynaysaa, waa inaan gees iska taagnaa arrintan. Dhanka kalena Green Senator Sarah Hanson ayaa warbaahinta Sky News u sheegtay inaysan magaceeda iyo kan gabadheedaba aysan ku buuxin doonin tirakoobka.
I think it's up to us as parliamentarians to make the case that people who do that should not be fined in a situation where we haven't been able to assure the public of their privacy concerns.
Waxaan u maleynayaa inay naqusayso annaga baarlamaan ahaan inaan magaceena qorno iyo in kale, mana nalagu ganaaxi karo haddaan la sugi karin macluumaadkeena in public laga helo. Laakiin xafiiska isdiiwaangelinta tirakoobka ayaa sheegay in macluumaadka la aruuriyo uu hoos tegayo shuruucda dawladda lana xifdinayo.
Issues such as what happens to migrants when they come to the country? What happens to their employment and income and residential experience?
Arrimaha noocaan ah maxaa qabsaday dadkii soo galootiga ahaa markay yimaadeen waddanka? Maxaase ku dhacay shaqooyinka iyo gunaha soo gasha iyo qaabka ay u degan yihiin waxa ay kala kulmeen? Xafiiskan ayaa qorsheynaya inay isdiiwaangeliso ilaa iyo 16 milyan oo Australian ah oo isticmaali doona kombiyuutarada ama iPhone-ka amaba iPad-ka si ay u buuxiyaan tirakoobkii xalay bilowday oo ah kii 17-aad ee dalkan laga sameeyo, taasoo 70% dadka Australianka ay buuxiyaan. Waa in lagu buuxiyaa luuqadda Ingiliishka, laakiin adeeg ayaa jira lagu caawimi karo qofka aan luuqadda aqoon.